Downloaded from ilovezedmusic.com.
Chajuba kusumi nanga waisangati na urufya nyasana Na kampingu kumutima alala kwevela ponombo kuhipanga sana Efyo nchita fila nshini nanga na ikala neka Nofana kiuti Ukuwa pama kufichila shupa mbona kwa tinda ipose la fenshita Komani simu alitumusisa Matumine Yesu watufirire Asendele pisendo fiesu bose na nomba tulafilo kuyelela Kutena msoma kumantu bose na kumona kumuntu wakayele Muchinenda mibe mbukila Awashitina timule mbora Danufyanya filio Lufyanya ine Mulanjele na kuryose Yose Yose Mulanjele la ine Nangeni shila Nangeni shila Nishila yeno Ichashupa kukana ishiwa chifina chitanebo nindufyanya Alava ilishanya palinebo na bena balifula Limo chiba vandandi, bala filo kunche bati naliba lufyanya Navarupa bandi nabo, nabo naliba nyantirira Mukukana ishiwa, nelo kwena imwe marifishiwa Nelo bati no kunche bela pungu mula ndunda yufwa Na mwipe puna wabati le mwela samu bala mbuleko Ife tuchita kumiti masha wamwela sapira kadipa Na rufanya fe yose Yose
Yose
Yose Na rufanya ine Mula njele na kuryose Mulanjele la ine Nangeni shila Nangeni shila Shila yenu Nangeni shila Nangeni shila
Kusuma wenu mulankonka ine ne wabipa
Ne wabipa ya
wenu seruenu
from ilovezedmusic.com.